Bravo on the beat.
We're meant to be.
Tu si tipoteze ya dunia, yata tuchanganya, mimi na wewe. We were meant to be, meant to be. You make me run mad, come for your kiss. Now as I kill somebody, this kind love can blow my mind. So just be mine. Sura yako, tabia yako, umenibamba tu, na kila kitu chako. Tuache kona, 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 kona mama. Tuache vitu kona, 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 kona baby. Tuache kona, 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 kona mama. Tuache vitu kona, 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 kona baby. Wanguko salama, maneno yao kudanganya. Wakisha kupanda, wana mudara ukisha wananuna. Mimi kwako niko tu, I can never let you walk away. Umeniteka roho tu, ni wewe ndo nataka, ni wewe. Kamatia, 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 kamatia juu.
Hey mama we.
Basi kamatia, 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 kamatia juu.
Hey mama we.
Sura yako
hatari,
tabia yako
hatari,
umenibamba tu
hatari,
na kila kitu chako
hatari.
Tuache kona, 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 kona mama. Tuache vitu kona, 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 kona baby. Tuache kona, 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 kona mama. Tuache vitu kona, 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 kona baby. You make me run mad, come for your kiss. Now as I kill somebody, this kind of love can blow my mind. So just be mine. Kwangu uko salama, maneno yao kudanganya. Wakisha kupanda, wana mudara ukisha wananuna. Sura yako
hatari,
tabia yako
hatari,
umenibamba tu
hatari,
na kila kitu chako
hatari.
Tuache kona, 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 kona mama. Tuache vitu kona, 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 kona baby. Tuache kona, 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 kona mama. Tuache vitu kona, 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 kona baby. Kamatia, 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 kamatia juu.
Hey mama we.
Basi kamatia, 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 kamatia juu.
Hey mama we.
Kamatia, 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 kamatia juu.
Hey mama we.
Basi kamatia, 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 kamatia juu.
Hey mama we.